ngibonqetho omnye umntu. Noba selungelwa ndihlale ndingumntu, kaloku izinto ziyatshi azifani ntsu. Mama wanxelela ndibonqetho omnye umntu. Noba selungelwa ndihlale ndingumntu, kaloku izinto ziyatshi azifani ntsu. Kwainta yakha ngoboya benye, inta yakha ngoboya benye. Kwainta yakha ngoboya benye, inta yakha ngoboya benye. Sekuzim ewe sekuyakhanya, bekunzim kukwela ubumnyama. Besithi andizuphelela nda, bese becimile light, too crazy why light light. Natshona kumbula amazwi kamama, zinethi limbula lentshisi lilanga. Iwelile imifula ewe yomitha, ndikhulile ndiyindoda ndinomntana ndingutati. Intaka yakha ngoboya benye mntandavum, wathi umama ndisakhula loo nto ndiye ndayibona kum. Bendingasayibona ifuture hlale ndiguqa pela unkulunkulu athumela abantu kwethu bumnyameni bandikhu. Inta yakha ngoboya benye, inta yakha ngoboya benye. Kwa inta yakha ngoboya benye, inta yakha ngoboya benye. Kwa inta yakha ngoboya benye, inta yakha ngoboya benye. Kwa inta yakha ngoboya benye, inta yakha ngoboya benye.
Fleshi kudala ndishumayela ndisithi intaka yakha ngoboya benye intaka. Inxeba lenye indoda lihlekwa, izandla ziyageza nawayesitshutata. Ubona nje kubuhlungu kususunoxhaka, kufuneka ubuthulu kuzuphume ebunzimeni. Umntu uyafunda ukuhamba kubona, ayonto elulu kuvulelwa ikruba. Ndinalo unalo ithuba lokuthandaza, unako ndinako ukohlulela intsimba. Ndinalo unalo ithuba lokuthandaza, unako ndinako ukohlulela intsimba. Hey yeah.
Mama wanxelela ndibonqetho omnye umntu, noba selungelwa ndihlale ndingumntu, kaloku izinto ziyatshi azifani ntsu. Mama wanxelela ndibonqetho omnye umntu, noba selungelwa ndihlale ndingumntu, kaloku izinto ziyatshi azifani ntsu. Inta yakha ngoboya benye, inta yakha ngoboya benye. Kwa inta yakha ngoboya benye.